confused like. Now hope me that. That's the hope, Mr. Hey, no pressure.
The little girl, my body behavior. We love your kale, my darling, in a likula. The little girl, my body behavior. We love your kale, my darling, in a lichinja. Apapoka si manjeri weni bajo alion zengu wambele. 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 Kalile goma bandi biyevya. Biya pia kale matali nina likula.
Apano maninkula, nakabundi ninkwata nalikula. Mastori ya upuwa sini pezeka pezeka. Ngati stilite wabili nishi nilijowa. Nikusebenze la deka mtima pas. Nikucheze iwe preso za kambila pwati. Nazerina Mary, veni jade. Nazerina jade fija. Voku wabisa mtima. Ukambo danda ula ine nima mvila. Ine pachanga ubi trying kukukondweleza. Che wafuna chile chose kukupata koma. Osaka fomele mwamuna wina kunikana. Kosi ndiwe last optioni inasara. Ane mtima wanga uyu nakupata. Aye. I go by the name, it's that sweet vibe. Malu bako ya kine pizzeri.
Lili goma body behavior. Video vya kale ma darling inalikula. Lili goma body behavior. Video vya kale ma darling inalichinja. Apa fokasi manjeri weni bajo alion zengu wambele. Apa fokasi manjeri weni bajo alion zengu wambele.
Nasia, tuja toku kuisa kuisa pariponse. Na kukunyoza nyoza pariponse. I used to be so harsh to you. Now I realize that we are meant to be. Focus ya pai wene kuku maintaina. Ni no doubt olo chevi ntiweva pena. Hapati sakwiriza na mongani peso na shapena. Baja ni naliche mufana munzelu. Hapa nakula 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 chapena munzelu. Hapa ni no fight, hapa ni no siya nako. Mongani jira hapa ni za kumaintaina. I'm gonna spend all my money on you. No worry boo, I'm on your side. Come closer, let me hug you, let me kiss you. Nifuna ukasimvera monga chape uliku even. Whether ni ripo or si ni ripo.
Na lile goma body behavior. Video vya kale ma darling inalikula. Na lile goma body behavior. Video vya kale ma darling inalichinja. Apa fokasi manjeri weni bajo alion zengu wambele. Apa fokasi manjeri weni bajo alion zengu wambele. Apa fokasi manjeri weni bajo alion zengu wambele. Apa fokasi manjeri weni bajo.